Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakki rabbi on e jam hande nogay new livre Jean Sappo jiddi yamde jabburi ma silmaji nay e chapande nay e joy le studio tamani do bokari so riyetu don kabaruji goddo do e nyalama on compitita hande wiide jeddi kewi e ko wi'a larme mali heddaki agal hokete salit ko emne la jaati yidi o kabaru larme mali kanyum fen dum fa selli ministre jandeji o en noto yima député mbé bété hande fa be kaltida hala guykaji e yebare lamu o fewde examen ngaji def kanye bakdi ena cogu kuram minama fa ɓeyde ley lewru juillet warorundu en beete hande yeɗoɓe haalaji computer dow cogguli kesiɗi en ɗin goni leer fuu jokka hono kilo goto yoɓante buuɗi sappo e joyi sefa guɓal dental baale golloɓe kesal ɓangi beete hande hooreɓe ɓe jottine joƴƴina ley batu keriɗo gaɗuɗo centre islamique amdalay ngal guɓal noyɓal ana rentini yimɓe murtirɓe walde wiyetede UNTM de en bisimilla moɗon studio tamani yimɓe ana jiddodira dow larme mali heddaki ley agal hokko kañe tisalit eɓe keddi toon nden no memnela wi soldat ji mali fay goto wala e agal hokko kañe tisalit fou hooreɓe larme mali cennini wiide ɗum dow ana hani eɓe daki toon fande ɗum ana hani ko tawede ɗum nden no jeɗoɗen permen ko waɗi toon mar way galu
kanko colonel Abdoulaye Coulibaly ɗum wonono laamiɗo to haaɓo ngo waɗata ley saha leydi meɗen ndi wakkadi ndemin noddimo téléphone nde o holliti wiide kanko wakkati joni o matay hono ɗum woni wiide arme mali ana wara iwde ley saha leydi meɗen ndi ko holliti wiide ley hen ko ila kaldale kawral ngal waɗi ɗum woni wakkati nde bonanda yiɗi gatno to kidal tonde hakkude arme mali o kañi e guɓe arme gonɗe ley saha leydi meɗen ndi o holliti wiide ɓe fo eɓe tawda fa tawe leydi mali ndi leydi wotiri ndi wona leydi feccetendi o wi ɗum ne o yeey ko waɗi so arme mali o iwa wakkati joni o ɗum woni ley nokku saha leydi meɗen ndi o holliti wiide fa hande kadi joni o ɗum woni hono deƴere walda ley nokku ono kamɓe ɓe mbawa yoppude toon ka sa ƴeewi banggal to MNLA to kamɓe noɓe kaldino wona noon ɗum worri ɗum woni kanko Moussa Agga Taher jaɗo haalaji MNLA o holliti wiide arme mali o kañi hoore muɗum jaati wi ɗum woni yoppan nokku o fande kanko Moussa Agga Taher ko holliti wiide ley hen ko ɗum woni laamiɓe militaire malinkoɓe gomɓe ley saha leydi meɗen ndi kamɓe jaati ɓamdi anniye wiide wakkati joni oɓe joppanto saabi de koɓe kori ley hen wakkati joni o ko gouvernement mali o ana yoppiriɓe caggal ɗum woni hono nokkuyiɗoɓe mooɓa ɗo hayɓe gondito e tampereji fande la holliti wiide tawdete ɗum woni mali ndi wona leydi feccetendi
nden no fedde MNLA nde fenni ko kamɓe ndiwi larmi mali iwde agal on kañe tisalit ko fo o wi kamɓe jaaten ɓami anniya soɓe bittani hoore mabɓe hono no kanko biyeteɗo Atay Agu Mohamed goto e mabɓe wirini keɗo ɗen Ousmane Dikko
min penni fa kala nana min dardali fay goto yowle kangaji oni ɗi ɗo soldat cm mbawi heddade tawedi bonnanani guɓe ɗe fay hunde ley azawad ko ɓuuri hewde soldat cm ɓaleri ɓe ana jiiɗi hotude ɓe jaɓanali noɓe gori e tiɗala ni ley kangaji ministre ɗi saabi ɓe taykitima ko laamu o yeeɓiɓe ɗum fawarde e ministre mabɓe joƴƴinaɗo fay ɓoyali du huncanali hoore wartugol mabɓe seeware min ciññini du garal gasata mali
nden no ley ɗin jeddi jaatinɗam mina kawrital waɗa hakkude laamu o kañe pelle murtirɗe murtuɓeɓe enna ɓe kolliti ɓe jiɗa hunde fuu kina tan ɓamtare tan fewde e azawadde dunke ande banggal alhaaliji leydi Sekou Mar Diallo e kañu e hakkille muɗum hono nde ɓamtare jaaliñi ana hani waɗirede hakkille keɗeɗen Ousmane Dikko fa
e ley hakkillam guɓe ɗe yo heɓde no leydi ndi feccoro cuɓi kana haaldeteɓe men keɓa faamu mum ko guɓe ɗe mbi dental ɗum pati ɗum laato hakkude sahal e ɓaleeri hono no guɓe ɗe mildini kana lanndogal wodana région ŋaji jetti mali ɗi fuu ley dental yiɓɓe feccude keɓata sago muɗum e ley oɗo dabere
hollitidde beete hannde ministre jandeji o noto yimɓe député ɓe faaɓe kaltida to hono hunde fuu ko wiyaji laamu o yebbike kañe guykaji ɗum gaɗi banggal examen ŋaji def kañe bakka ko en o holliti guykaji gaɗi jaate ka yebare fuu mata ka banggal laamu o imdana kila kilumaygal lamdodiri e kanko ministre mbiyeteɗo togola Jacqueline nana Marie nana o en kedi ɗum marway galu
ɗo min gollata ɗo min jiiti yimɓe bomɓe ɗum woni kokkoɓe sukaɓe diplôme ŋaji def kañe diplôme ŋaji bakka ko walda e saria sa ƴeewi fam ƴaɓɓino sukaɓe yaade yeeso suka fuu uynaji capanɗe jeɗɗi ɗum yoɓata hayɓe yimɓele fuu min jiitu ɗum e wakkati joni o min nangui ɗum en du mbiɗe jogui ɗo ɗum woni yuɓɓo yimbe juutudo dum won suka be ka passinaabe wakkati jono dum won def kanye bak ila jababuji din jaltay tafel min jeewi dum won jawdi ko be nangge juude saraabe suka be tay dum yafa e miliyoji jeddi cefa ay sa jeewi dum suko fuko yabana fu dum yafa e wujnaaji chapan
di 350,000 par élève
horeje ministre ana doma sigaso jango balde tati o wadata ton enno o yidanto e yedobe halaji ton be e dow dabareji laamu o fiidi en ciagal dum enno o yahan kuccala kanye yoro so fa yotto kumantu do kumantu do jaate mu uddi tanto en yedirde kuran heyre
tamani
golli kisi kabbeedi hono hun fuk we e kuran dam minama fa pudda le lewru juillet warorundu en bete hande woni ko yedobe halaje computer do din cogoli kisi dum woni leer fu joka leer goto fu en kiloji kilo goto fu yobante ko yottoto buudi sappo e joyi sefa arande ni sappo en e seda woni ko yobete no e le hon halaje didi sabi hollam tam tim tina titadun tawmato e inde studio tamani kede Umar Waygalu
la commission de
walde dum woni humininde honno kuran ngaji kanen ndiyam ngaji be tele leedi meden be kolliti wiide be ngara wayditinde dum woni cioggo yaade dow arande lewru juillet be bi wakkande yimbe fu kaaja kurande be kokkiran kilo watt ko yaate buud noga e didi be bi wakkande dum wonde yimbe golotnde be kokkiran kilo watt ko yaate sappo e joyi be bi dum woni wakkande yimbe fu deddini dum woni yaade le jamo be kokkiran kilo watt ko yaate buud sappo e go'o be bi dum woni hono yimbe le be ngana bonnobe kuran sanne be kilo wattoji mu en jabbata ko temede joyi lewru ben ka wayl tere warta wadde ko mudo en ko
kilowatt par mois
den no wolliti de gubal kessal dental balle golloobe enen no bangi beta hande nokku beta do centre islamique hamtallahi gal gubal nayobal murtiri untem woni walde hewre wonde boyde e leydi meden di en goto e mabbe seku ba kontaga holliti wiide be dammini dum be ngada batu keruje goddo kasan e leemu dum kedo den barke sisse
nous avons
tagal hono yimbe gombe dobe yimbe koobe anaton be men gondi hakkillaji kaabe kebayi warde e kawrital beta hande gal hande hande o men balle joy gondo ka balle didi godde anton jabbube gollidinde e amen be hakkillaaji amen di ka be landinaaki hono dum woni jojjinde walde mawnde kawrintinore golloobe fu meden gondi e landinde heejo mongo kumaniingo hawrintinde baale golloobe fu dun waran laato golleji walde mawnde heyre golloobe le nyalaade ngarodde men ngaran men ƴeewa baale hono foti kawriti e yimbe hono foton ngoni le walde mawnde golloobe de
quel sous central
yimbe chapande nayo en joyon gada horebe o biro keso sidi be de do Ousmane woni hore doka o biro keso jaate jaate goto debbo dum woni go'o debbo la mohon de bale e leydi meden di
tamani tamani sejo tamani
kotire region ngaji meden faaje men ko wonto mer en lamu kaybe en e jofore en ana e tottundiral hakkilaji faabe pamra do nobe dendirta hawaluji tondi en kala e do hono laddeji mabbe dun nobe poti dortanaade sariyaji mudun kenyangal jidal fuddi balde didi be ngadata e de do jande di golleji kejana ma janeji bangal mawdum walde rewbe kuccala sabu ambiyebe tende sababu lobbo janginama do ande kawjorde denno sardingeji be mballirama dum denno hono hunde fu jakka ko yata e balde e taruji leydi didi en denno ciodaadi ko yata millioji didi kalisi sefa service kuma ni do denago sukaabe sego en yidi e yedobe halaji do dabereji potudi fiyade yalla sukaabe ana tede e golleji debe bawa bawtata fes en jedda nana han ko te pammina saraabe be en dum pida dabereji e lamu en dabereji denago mabbe bangal jande e cellal on jarama